Asa trap tagi pinatako cash. Ara cancela sila.
It's the kids, baby.
So the boy pass me the window, but that's some real shit, nigga.
Yeah, kuna simba, kuna yanga. Uko wapi? Una deti, una danga. Uko wapi? Mama mwenye nyumba, magimada. Sema upo wapi? Kuku enjo nyigo, bongela dada. We, social media, inakufanya ujone familia. Kisa unanifuatiria, unataka usemajwa familia. Oh, social media, sikufanye ujone familia. Kisa unanifuatiria, ya kupusi pia unanipangia. Oh, habibi, habibi.
Kosa vyote usikose bando.
Ukijifanya mkaidi, mtoto idi.
Fanya vyote usikarie tango.
I smoke two for my haters. Baby, read my umbrella. I'm with the sexy Cinderella. She like to dance, she like to smoke. I tell her go low, she ask how low. Does your mama know, does your papa know? Hey, does your papa know? She like to dance, she like to smoke. When I tell you go low, you ask how low. Does your mama know, does your papa know? Hey, does your papa know? You think that's social media. Sanibala na luena familia. Kisa unani fatiria.
Oh, habibi, habibi.
Kosa vyote usikose bando.
Ukijifanya mkaidi, mtoto idi.
Fanya vyote usikarie tango.
Weupo, weupo wapi, weupo. Weupo, weupo wapi, weupo.
Weupo, weupo, happy, weupo. Ah, weupo.